Tanzania taifa langu, Nyerere baba wa taifa. Kama kijana najivunia amani, upendo, uzalendo na mshikamano. Team Rise Up.
Wakati wake mapenzi shuleni kweli ni hatari, ulevi makazini umewaponza wengi. Tusaidie baba, tuepushe na bala.
Kama vijana tungane kwa pamoja, tujenge umoja, amani ya nchi yetu. Viongozi wa taifa la kesho, kesho
kiasi chake, tamaa chunga basi, bila muda wake. Ulevi bangi ngono, rushwa za masomo, unafiki wizi umbea, barilika sasa.
Kwa baba na mama, kwa kuwatunza vijana, tumekuwa twaona yote mlokuwa mahosia. Kila kona vijana tuamke, tusilale kazi tupigike, kwa jasho la pendo, wala sio magendo, kokoa ili taifa.
Mafanikio ni ya kwetu, uamuzi ni juu yetu. Team Rise Up, we make it for real. What's up, what's up, come on, not real. Change in your hands, wanna make a bad trend. Walk down, stand, not this can't, we are saying, not this can't, we are saying, no where this can. We keep beating harder, 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 harder. Blow more fire, walk no retire. We keep beating higher, build your empire. Higher, 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 higher. Some brights come a diamond.
Every time nipo nomo, sina kidomo domo, kakijana namba moko. Fat time ipano rise up, paka kesho na kuwa kama teacher. Na ona mpaka future, daily bila kuchoka, just do bila kuchoka. So kama nafoka, bele kama tie, usiulize why. You kama bendera, flow bila kukera. Yap, bila kukera ni amani tu. One punch una blow si chukizi oh. Kama style labo penye siti shiki oh. Ono music kwenye beat and I got you all. And I got you all.
Young billionaire, young, young, my hero. You can be the hero of the nation. Kweli vijana, nyinyi mnaweza. Kweli nyinyi bila kuwezeshwa. Be blunt na mkweli utaweza. Yeah, kweli utaweza.
kabisa amani upendo heshima hasa sana ujitume kwa kina heshima wako baba na mama kwa pamoja mafanikio dumisha amani upendo heshima hasa sana ujitume kwa kina heshima wako baba na mama